Yeah. What? Twende kazi. Wana nitanga Calvo. Stay Rocky, Rocky Balbo. Esa unit ya rapper mwanya na make dough. Niki come to my hito wanaji make small. Ka ile pin ya charger ya Nokia wako too small. Yeah. Jina kubwa mjini nikitema na wamada. Nina sumu ya ulimi, nina flow na Kiswahili. Na doo swaga kamili na kilo hazipimiki. Visha vuja ratili. Kill Bill on the 1-2. Mwanga na come through. Niki make moves kaza vokyu na bam tu. Manzi wako high tu. Wi-Fi kwa ndai tu. Mwanga na bite kwa beat kama kabantu. By now ushajwa mbona mistare. Jina kai imesha shikanare. Swaga kai imeni nivisha gare juu rapa kamini na punchlines asare.
Wase wase, it's VIP. We them boys from the 254. Wase wase, it's VIP. Skiza sauti toka 254. Wase wase, it's VIP. We them boys from the 254. Wase wase, it's VIP. Skiza sauti toka 254.
Yo kwai fast minute I go faster. Nani ni slave nani ni master. I'm the nigga that wanna endorse. I'm cold kushinda weather ya Alaska. Man I'm a rasta go bo shanty. Ladies are willing to show me the panties. Cause they be digging the weather them fancy. But I'm a best up like a banky. Okay in a BD get to VT. Me na end a speedy. Either way but don't mean geese I'm a reedy. I'm the nigga everybody say ni origi. Me ni kama Dexter when ni kama DD. Africa I'm Zima. Nani kama CC in ni kama Zishi. Juni na wa Dishi. Ni machine a Grammy. Ni machine a BG. Walitaka machine gun. Acha ni kusho vile na wape peta. Kali za mean man. Madras. Apa kuna kucheka. Kali ni danger lito kila tuko majani kushinda ketepa. Miju kimbisa na na producer. Nipe mabit nipige mangeta. Other words in the street abidi mechunganga sana. Tunakazana, tunakabana. Mimi ni jini mefunga bandana. Mi utazama kani kufiti. Marabo wanga matichi. Awa seni kama wanyiti. Shika kitabu keti kwa kiti. Pata matichi ntoko kwa baba. Umechizi na vako za jaba. Wezi tushika tumetoka raba. Easy ni drugs ita na kada. Easy baby take a hike. Come back with the flow that'll take your life. Don't confuse me to these dudes who running around and fake the hype. Mr. Nice is you can see you back on the track, poof MC. The booth is on fire, so when I guire, better retire, move MC.
Wase wase, it's VIP. We them boys from the 254. Wase wase, it's VIP. Skiza sauti toka 254. Wase wase, it's VIP. We them boys from the 254. Wase wase, it's VIP. Skiza sauti toka 254.
Nandika na biki na boil, mistari ni moto, ganji komposho. Naleta na jibag na zigi ukidai, mawili ni pate wa brosho. It's making them sadder than better than all of them. Waka prosani so foolish. I murder them, pen in the pad. Me don't need a bullet. Harder than like Bulgaria, fresher than like Victoria. Na badili flow kukimbiza down, huh? You been in Goria. Rap si kwanza juicy, lianza kitambo man. Za wezi si mama na mimi, so itabidi funganye virago man. Ukini feature, mina kupicha tu. Sisemi mindi omku, lakini supporti utavunjika gu. Kekene ragged and bro, high on weed, F the popo. I ain't OTG, me I'm in love with the dough, bro. Ni you be wakaune jizi. Lazima nduru nikishika mic, juma fans nikana cheesy. Neza nisi rap after 10 years na ni rudy na ni wa massacre.
Neza nisi rap after 10 years na ni rudy na ni wa massacre.
Wase wase, it's VIP. We them boys from the 254. Wase wase.